Laba sano gudahood ayaa kooxda ISIS waxay ku guuleysatay inay isku beddesho koox adag oo lagu xisaabtamo, iyaga oo markii hore ahaa isbahaysi aan quwad lahayn oo isku bahaysteen ururo yaryar oo xagjir ah, waxaana iminka maamulaan dhul muhiima oo ka tirsan labada dal ee waaweyn ee Ciraaq iyo Suuriya. Jawaabta uu Maraykanku arrintan ka bixiyey ayaa weli ku kooban duqayn dhinaca cirka ah, mana aha tallaabo ku filan wiqitaanka awoodda sii fidaysa ee kooxdan, sida uu tilmaamayo Thomas Heghammer oo ah madaxa arrimaha argagixisada ee xarunta cilmi baarista gaashaandhigga ee dalka Norway. Duqayn dhinaca cirka oo keliya wax badan ma qabanayso, waxaa laga yaabaa oo keliya inay sii huriso carada ay kooxdaasi qabaan. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa mar kale isaguna xaqiijiyey inaanu Maraykanku ciidamo u diri doonin gudaha Ciraaq.
The United States to be dragged back into another ground war in Iraq because ultimately it is up to the Iraqis.
Ma ogolaanayno in mar dambe dagaal dhinaca dhulka ah lanagu qasbo, sababtoo ah dadka reer Ciraaq iyagaa laga rabaa inay isku afgartaan waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin, isla markaana ay ammaankooda ilaashadaan. Tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee kooxda ISIS qaaday ee ka mid yihiin dilka dadka laga tirada badan yahay ee yasiidiyiinta iyo kristanka Ciraaq iyo weliba gowricista wariyihii Maraykanka ahaa ayaa u muuqata daandaansi ay kooxdaasi doonayso oo ay ula dan leedahay waddamada reer galbeedka.